tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Commissaire Sappo did Leura Avril Jana Yamda Soki do studio Tamani mid and Tawali Mason de la Presse or Pomokolo. You to know or Kabaru Yumor Wagalo Conco Salim Jora want to Ugi Jamdeto. The crab won't compete with the Fedden being the Pabu to the Kabar or Slama could be quality on you in the Toraji even get him the hit and the Dimil Tres, Yota, the Yaloma Handel or the quality with the Koyata, Impel Tem, the Edidum keep up the Kufunaji Bulu Bulaji, the Caribbean Kijimu, the Bibu, the Barmini Koyata, Tem, Tato, a Chapa, and Jetum, Edidum, the quality, Le Beme, and the Kenyan hijande minister ma warbe not had leydi ndi hollitaawel won chamu be do mabbe wakande bi wuran non ko noddirte kidal ben chami do mabbe nokku noddirte tarkint seddi be kolliti wiide yimbe le civil en jagom keddiki le siterni ngaji do won kamiyoji moddi do tati chuma maton fedde nations unide be gonde wadde billo gol kase fewde e leydi mali ndi be bi wattu jona be ngaram be jow ton yimbe le annibe falade kaldo e kawrangal no wodi fa jukkoyde ngade fewde modu yen secretary di wonono sembe kabaruji di min jugni on do bete ande bismillah modon e hedade gubal bingal pabotongal kabaru alislama ko be kolliti wiide wattu jonobe kolli hono yubbo inde golleji mabbe dibe golli bamdi hitan 2013 jottade nyalomo hande o gal do gubal be birki pobe kufunaaji bulo bulay di temedere e didi dum be bari be bi ko yaata temetato e chapat en jeddom e didom dubbe ngoni hono be be barmini le sahal leedi malindi dum be kolliti wiide fa hande be kolliti wiide be kaba do woni yimbe al warbe notat leedi malindi so be di soni be joppa nokko hono wori usman nyali buudi
lay o video mbaro minute goto dental fedde jaddinkobe noddirtende nusrat al islam wal muslimin holiti wide illa hitane 2013 warde do gonden joni do habotobe mabbe gadi bonandaji kewdi fewtude e soldaji en huminibe fa jam hebe le mali e wi fedde mabbe de be bari be kufunaji bulubulaji temedere e didon ko be barmini anaya temetato e chapande jeddon e didon le bonandaji dibe gadi le hakkundere e wuddu leydi ndi fedde terrorist en de anandarte hawtube mabbe dande fu ngada bonandaji maw fewtude e be kufunaji bulubulaji gombe le mali be bonandaji didi gube habantobe dina ngadi fewtude habotobe oni wombe le sahal e wuddu leydi ndi an holliti wiide de gube terrorist ana joggi kake ana pamini golle o e wi honjotobe o video an holla wiide fedde oni wonde malinde ana hani beydenede sembe
wattu jono ana holliti wiide gube jaddin kobe de bawde mabbe ana gonde yarde tiagal non dunki ande wobbe ka kollitiri wiide bidu wala fu ko be ngadir o do video so na fa beedo hulbinde dum won warbe notade leydi ndi arme malikanya yimbe le gombe to be gonto fa handen be do yimbe le kollitiwde arme malita hani haybur yimbe le gombe le nokko kede mo kanko ali tunkara ko musifi do hen do facci tango muhammadu samaseku
so en midike no fevri en taykan wiide jati e do gube de pamdi dole sande bangal wolde imade batakiji kewdi di gube jani ko be kullitata yo buri fuf iminde hakillaaji kabitibe be wana tan bangal federalisme famu mo jamarande jogi e le hono dido batakiji di yo sifa yabare ko minisma e barkan e kedibe be tawa ga en yo hunde mo inde jati ka dum fuf tawede ko hasindina bangal imadraji bangal pade en heba ka tafu kam ene suni be kebali holare jamarende ana tidi sande be bawana jogolo kabar mudu
holitinde wiide kenyen be bihi won hijande dun arme minisma iwrano de kidal be chami do tuno nokko no dirte tarkinde seddi be kolliti wiide yimbel mabbe yimbel en jagom civil en keddile hen kam tete citerni du chumama ton se krab so ngabbi do be mal amme ande gal odo bayni tertol mi joju modo no noddimi do di do numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde jo chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde jo chapande jitte nay sappo didi sappo didi wattu jono fedde oni de be biibe ngaram be jewto hono yimbe le annibe falade kallal e kawrangal no hantebirede le leedi ndi kanko kejjaado leedi france ni le ndedo fedde noddirto da françois delatre o holiti wiide be do yimbe laana andal le ko warta ko do be ngaram be kokka dum won yubbo inde muude be biibe do yimbe laana gonde gollidinde gobe jaddi se wobbe mabbe do an cotto dro guji li sahal leedi malindi be jallodo jukko de kan wadrede fewde e be do yimbe le hejo dum won union europee be gonde fiide dabareji fa to yalon sukab jokol be kan hokkirede golleji le nokko kenyam be puddi projet goto dum le leedi ndi o do projet ko be anni wattule hen an yafa milliardoji 10 e tete cefa be jaya yalon sukab be kan derne de golleji mudde le nokko ko yata uina jetti suka anni fabede le lamu kay kuli koro gaw kanye do bomoko do kanko dum lamido kabar yirwer golleji le leedi ne de ndewi kon faana mudu fabde yalon be kan habirde e witta witta sukabe kede mo kanko noddete mohamoudou fofana ko mo sifi do hen do faccitango usman nyali buli
le gouvernement de la république
gouvernement Mali kany in
Union Européenne dokkindiri juude fa sukaabe yidi be yaade jola le chunchunka paabe yalla ana keddo ngada ko way nafude fa leedi malindi yiruwa yalla du wartu be juude jola ana weli dum ben fa paabe pare njopire ni tan tawe hunde fu ngada naka darane fa mbaawana koy mubbe do e duubi nay projet o daranto sukaabe ujinaaji jetton e temere jeegon e nogayon be fu darente yalla ana mbaawa golleji kiwdi be paabe le golleji hono golle artisana golle demal nadu wayli tingol mbundiji le be sukaabe nya jetton e temere jeegon e nogayon burbe barkanta ko golle darani be wadde ko jangina fa gasi beydante jawdi ko warata hakkunde ujinaaji temedere e chapande joyi e milliyoji jeddi e ujinaaji temedere ndi jawdi be dokketendi be gollirandi wona nyamande mere mere non dum jawdi ndi sukaabe dokkete yalla ana baawana koy mubbe darano gollinde koy mubbe
s'installer à leur propre compte
nyawdum woni cinño ko hebata yimbe be so bami fa nay wi wobbe duno diri dum parkinson les français koore ndebe ko litti wiide ko yaata yimbe temme tato e chapanto to e taton kanyi chayu odo nyaw be mbi on wonde yarde yeso le leedi malindi le hitane hikande ko yaata yimbe le chapande jenom en jagom odo nyaw yi e mudu en dido kabaruji be dokki do wakande be gonno waddi yambereji habude odo nyaw le leedi ndin kambe doktor en be ko litti wiide yogay tit allah di fannayri bangal chafaji nyalawmo hande kedemo kanko no docteur sek Umar Ginto o yo gollo nokku no dirtedo ponje do bamako do holli ko holliti hen do faccitango do won kanko Ousmane Niali Boulio
mande jitawteedi e chaldi e o nyobbe nuddirta parkinson yo signugol kuru njordo e taadugol dadi mande jigoddi di kabbaage e chaldi yo milo bongo arafi ngondi lobbi woronkude goldede hakillo mum le hitande 2017 mi limti imbe chapande jeno e jeegon be nyaw parkinson woni mubbe hakkunde hitande 2013 wardi hitande 2017 ko yaata himbe teme taton woni darnaabe sawrede o nyaw safari mun anati di sanne nyawdo kanyun tan wawa daranaade safari mun sabi butel go teltan anaya fa ujinaji sappo e jeegon jomune fandi fu amam butlaaji didi na tati le mali e mangal mum fu ada tawa be o nyaw woni mubbe ka darantebe sawrede anaway hono bomako do tan goni anani sawrobe be dun laam o darano nabudebe le leedi ndi fu yalla anandarano sawrude wombe le region ngaji
dans les régions
dum wono kurtunguji banamba dibe kolitiwi di yamminyam di jamminama kenyen leedi meden dito banamba to wattu jono be bi kurtunguji temede temede won ko yambina ton kanko mer gon to banamba to holitiwi di sukabe kurtibe ton kanya kurtina be fu dumudan bar bamna bama dubi sappo jitti fa yotto dubi no gay didi wakande kurtunguji di ngada nonde du yimbe le hewbe urule adna ndu warde hawrude le ngal do kurtungu dum won ngado wal hitande fur fa kebe famtade ngade kede Muhammadu Samaseko Ousmane Niali Boulio ko pewni en do hen
yidum yambere mawne gattende hitande fu le cercle banamba o dewle forba gattede banamba de puddi wadede illa mawbe mabbe arande sukabe barobe dubi fu kurtindina nyande wotere ebe kuyana sanne de yambere yimbe gendi mabbe di ana juro adnaaru ndu fu warde hawrude hen kede ko dawda sempara wi le cercle o yiota utindini no be gadiritande
deke la nouvelle année
so hitande weltigatan amir o dardan sahibe be kanye yimbe le dinambe wenden tatewdude lewru jogindu bural bangal habugol dawle on nardambe dum subbaade nyaloma goto den be fu be denti subbaade nyande sappo e go lewru avril do
c'est mariage dans tout le monde
tiagal sudugol en dan de dewle forba ana ngada pati goto fu faite tiagal dewle de fu ngaddata e sadda goto dewgal fu burata bandum nena dum ana buyta saddaaji yogabe kede ko dawda sempara wi o bi gendindi o conseiller dum
bien sûr vide même c'est ça
imade mudum yalla am saddaaji di na buyto hakke kabe kabe lolirde balla teme tati woni ko soda dum feccete hakuna jamara fuf den buro tegetake faysu ajon jawdi saya furba o bornata nyande mudu saaji jafudi cioggu dimo fuf na bawi sodde
a la porte de nos populations
tiagal yambere de dun lato sababu du fa julabe teddina jibaaji mubbe ka hitande hikande be koliti wiide cioggu waday sanne
kono saniti san
batteti allahji ngondi der leedi di hikka kay lumo go yirwal sanne jaba e woso e pometer njem lum on taadi sanne den no sikki wala su kalisi ba matan client be kewon
mitagana timo koy
honande yambere banamba tan watte edum haani yaaji nede e wi honjotobe yogabe le mali fu e mangal mudum sabi edum wada fa codindiral en dan wada hakkunde himbe
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
rabbe lorne le region ngaji meden di en puddiran do kulli korodo be bi sukabe ko yata temdere en nogo yom kanyi en goddi a famine ton kabar no kan darinirade ton golleje mudo be pamminte kabar no tunele ngori no kan weltirde nyamduji e dum woni yimbe la golliroobe juurbe dum gara famine ton doddi di do gal musa adio fedde union européenne be ngardam faado on songo do kawrital wadi nokku noddirte do seyna ngal do kawtula no yowirdo no kaldale kawrangal han tabirede wakande kawtangal timmunonde yoga halaji di fu jowiki no gede de kantetire ton kaborde mudde yewtedu yalla hono sukab jokolbe kan hokkire ton golleji lanni o do golliyo fedde danmark humini to kabar himme e yurmele sekirab do katten bete hande kabaruji medde di min joti on sanne hedade he jojame ka fande kedde hedade onno andirdo no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam.